Kale, banachimina cha NRM district ye Mbalala bayisizze ebivvulu okwetooloola ekibuga kyonna, babadde beesunga omukulembeze okwogerako gye bali awali ku kisaawe kye Boma. Era omukulembeze atuuse ku kisaawe kino ku ssaawa zibadde 10 ez'emisana ga leero, awatuukidde asanze namungi w'omuntu. Abantu babadde bangi, babadde bamulindiridde. Bannakibiina kya NRM mu disitulikiti eyo n'ekibuga kyonna okutwaliza awamu babadde bakulembeddwamu omubaka wa Mbarara City Robert Mwesigwa Lukali ne ssentebe wa NRM Mbalala Prosper Haise, ate n'omubaka akiikirira abakozi mu Paalamenti alinaitwe Rakajara nga bonna bawaga nga bwe bagenda okukola kyonna ekisoboka okulaga omukulembeze okulaba nga bamunoonyeza akalulu ate era awangule. Nze Ira Kaguta yaliko ssentebe wa NRM Kiruhura atenderezza nnyo emirimu egikoleddwa ekibiina kya NRM, bwatyo n'asaba abantu bonna ab'Embalala okulonda omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni mu kalulu akagenda okukubwa 2026.
Member of Parliament wa Mbarara City North. Ekyokusooka, Mbarara City ye city eyokusooka mu Uganda yonna kulaakulana na nnyo okusinga city zonna endala. PDM abanyambalala bonna bafunye bonna bafunye abangi bafunye ku sente za PDM, kitegeeza bafunye entaasya maka gaabo. Ate ekyo kyetuba twagala nti abantu bafune sente mu maka gaabo, basomesa abaana, bafune emmere, ate n'eggwanga tugende waggulu. Ekirala eddembe lye tulina mu Mbarara, ebyokusula bweru, ebyobutemu, ebyo byagwako mu NRM etwetedde eddembe. Ate eddembe eyo ebiro 15 mu Januari tujja kuwa akalulu President Museveni adamu atukuge.
Okay, byebyo ebyanzeire naye nga mu disitulikiti ye Mbarara yonna baina egombolola 11, emirukana mu mukaaga, ebyalo 359, ate era n'okusinziira ku kitongole kya Obos Mbarara District erimu abantu 17,000 mu 14,309. Mu kalulu akaggwa aka 2021, disitulikiti ye Mbarara yalina abalonzi 8,049 mu 2009. Kati ku bano 5,855 be baalonda. Kitegeeza nti abalala tebaakola ki? Tebaalonda. Kwaba baalonda, President Yoweri Kaguta Museveni yafuna obululu 497,000 bye bitundu 88 ku buli 10 okusinziira kwaba baalonda.
Okay. Naye nga bannambalala President yabasuubizza agenda bazimbira ekibangiriza ky'amakolero. Okay. Amakolero era abagambye kimba mu college munoonye ettaka.
Oh.
Abagambye project ejja kutambula mwe munoonyeze ettaka bannambalala abanyambalala. Munoonye ettaka
abanyambalala,
munoonye ettaka. Nze buli kimu ngenda maaso n'okibawo. Era bagambye singa banaaba bafunye ekibangirizo ekyo n'azimba amakolero, kitegeeza nti bannansi bangi abagenda okubeera nga bafuna emirimu endulu evugidde mu Boma ground yawo. Nga kikabuka Pulezidenti ayongedde n'ategeeza era ab'Embalala nga bayina enteekateeka ey'okwongera okutumbula ebyenjigiriza, era n'abasaba bamuyambeko okulaba ng'enteekateeka ya bonna basome eteekebwa mu nkola mu masomero gonna aga gavumenti, kubanga entambula gye yabadde etambulamu mu butuufu si nnungi. Kati no Pulezidenti nga agenda tanaba kutuuka Mbarara, asookedde Lwampala, yasookedde okunoonya akalulu. Era ng'enaaniriziddwa abakulembeze ab'enjawulo okubadde ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Okay. N'agamba Balwampala banange mulonde omukulu.
Okay.
Tomwe n'abantu ba Lwampara tinkamanyire rukunda imwinire President witera he munyoreke mundebe kugira ngo Lwampara nk'oku mwakikozire hati murengezeho kimwe abokwa plani eyitwine n'okurangu twabarwana twabashakira owa President witi nyowe mbire naikiro munaganiriyeho nimwe kandi Lwampara mutura nimutebendera.
Kale President atambudde yeka, atambudde ne Mukimbuga Janet Kataha Museveni, ate Minister avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga, naye ayongedde okubiriza abantu be Lwampala nti bannange temulula abantu abalala be mutamanyi. Weda akoze ekigambo temulonda abo be mutamanyi. Mulonde owammwe.
Ng'obwonda abantu beitu kubareebaza lwali zeitu mpango bajja nkwasingire nkukyahoire auza na mazima kukakani akaruru kaburu muntu weno wa Uganda chitize nyaka yokutera kaburu nikete njesa mweni mbashawa mwena mchindromu mwagwanyu utaheza rareji mzomu makagona gabahere ile nabantubona mwuru kumanya nangwana mta kumanya mwenye ngutati gara yuka ruru kona aka NRM aka tatiru
kale bacho bwageze maso nokubiranga musabira kalusunga tema kasera kekamu yekawe jumbira yoweri kakuta Museveni babade mu kitundu ekyerwa Mpala banaba Mpala avudeyo nayo basomera engudo government zesobodo okubiranga ekola kosa konezo ze kyali mu kukola nezegendo okukola nga mwezo zegendo okukola kwekuli olugudo oluva eluti ne luite mwizi ne lugenda ekabuyanda paka Kigagati olubagenda dukola nyachirugu na nyachiraguju na olubagenda kubanga balukola olugenda paka Lugamba Ruhoko ne ruita Lukoni ne lugende Kitwe paka Emirama kwe kwaka kasoza kaka Emirama agami na olugenda kubelanga lukolebwa kubanga olugatalwa Mpala ne ku bitundu ate bilala president abadde ku wali ku kisawe echa Bujaga chabadako mu district ya Mpala nga gena maso nokubiranga amatiza abanna lwa Mpala nti yeye kasanide
tulimwe bajini olubajoro mwe harimo emisingi orientation economic infrastructure umunwa hari yanguto amashanyarazi amasimu amazi okukira munonga ibyo ahandi noshanga ho dariyo mwika yero hatu mwe kokure bahar bajoro ole barwa Mpala bingi ya bitungi umuti akora seji ikaberho bakajitera akora si nkaga ni shatu tukwata ntare kongo ku yobo tanti ya ntijigara kamo ntijikora busia ujengu uto ya akora wani matuatu wengu tezi ndi nkeliru kuzisi njiro vituwa jonjira ho na wicho Rwa Mpala intumayayo inengu turu njia akora miyake jiyoni ugeti mwa vile mteine kawachi ya mashanyalazi mashanyalazi ni nyushka tukogareta garaboga za ntungamo
president ya yonge doktegeza banaru wa Mpala angaba agendo kongero kutereze vyo ulamo nga gama ntimo marwali loga wagari kumutendera kwa health center 4 agenda fula kolimo nga area district general hospital na damu chisanja echidja singana banga wede duwa kalu presidenti ayongedo kubiriza banaru wa Mpala okongero kubiranga munangi bongero kwenye gira munteka teka za governmenti ezo kwe kulakulanya era na akonane kubia njigi.